cookie pudding, my daddy. I find your takav, you are ready. Baby, baby, to spend it. Fashion, yeah, my fupi, no daddy. Like, Oko. Nishike, Oko.
Nishike,
Oko. Baby, Oko. Oko. Nishike, Oko. Oko. Baby, Oko. Kalushindani na bikaragos. Oh, bikaragos. Usije ukamwaga mwenzi unta lost. Oh, utanimaliza. Uko, nishike uko. Uko, baby uko. Uko, nishike uko. Baby, you cool. Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unalimaliza, unalimaliza. When do nani fana ni fire? Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, 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 nisana, nisana. Oh, wale nyana kidiana. Oh, nani maliza hoko, nishike hoko.
Nishike
hoko, baby hoko. Hoko, mi nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisana, nisana.